just to kiss, baby. Nitaweka linda, kulilinda penzi lako. Nitaimba wimbo kwa mahaba juu yako. Umelimiliki jimbo, kalifanya kuwa lako. Hili jimbo, limiliki nila kwako. Kichwani siko sawa, akili sina. Moyoni siko sawa, penzi iwe dawa, nipone mazima, niwe sawa, mzima mzima. Oh sugar, ni tamu asali, ni tamu sukari, ni tamu sana. Oh sugar, ni tamu asali, ni tamu sukari, ni tamu. Siko sawa, akili sina. Moyoni siko sawa, nila kujina. Na penzi iwe dawa, nipone mazima, niwe sawa, mzima mzima. Oh sugar, ni tamu asali, ni tamu sukari, ni tamu sana. Oh sugar, ni tamu asali, ni tamu sukari, ni tamu sana. Oh sugar, 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 sugar. Oh sugar, sugar, sugar.
Mixed Lizer.